studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare sappo e tati lewru octobre 2016 kira bismilla modo e hedade kabaruji di e fulfulde Ousmane Niali buldo kabaruji do fili dambale to boggi jande to on kumpitade wiide societe ittobe jigaje rande gol yonter hokka fa yoba lampo wongo do dane mongo yobum yamirango ministre kebal bubu sisi holli wiide pat yonter de timata be dokkay o kalasi donc en ande kebe kolli wiide anni yaaji di laamo bam uddugol societe rande gol an haani yettere sabi de be kolli wiide societe ngaji kewdi golle leedi men di tabata ko sariyaji di laamo bamata di ministre kumeni don denago bibbe burkin holli wiide le bonan ngadaado inta gomdo wadda e kerol mali yimbe jeegon keddi hen militaire en burkina taton e civil en taton o holli wiide ngadbe bonande o be bami kaaki kabo dundogi nadde le leedi mali fedde kuminide golleji hakkunde mali niger e hcr fuddi batumudun jadda bo beta ko o bamako yimogol mabbe faabe darta tati fa nyongitibe keba wartude no yafiri yodi woni sembe kabaruji di hande bismillah modo hedaade studio tamani gollirde ittobe kangé randugol yamirama yoba lampo go rewete goddo e yontere hibata ministre mali kuminido kebal leydi mendi bubu sisi holli wiide de gollide wada ko way fufandi jawdi hebe do yamirango makko kanko ministre o ko wiido journal jeune afrique randugol pat yontere de timma tawe yoba lampo go rewete go fa keben fambe dro den mamadou samaseku
ko gollirde humtanali hore almusaddaji du hani yobande leddi woni sababu tidalo e lewi ministre bubu sisse gollirde yigaji leddi somilo ngondo to luloton ran gold de gollanta yigaji leddi to luloton der hirnange leddi ndi ande handi yobande leddi malidi miraruji nogaji e jeddi kalisi sefa bangal usuruji di bubu sisse wuliti wide tawene gila hitan 2000 de gollirde de neldama talkidi di bangal mudun do jabanali humtande hore fa dun lati sababu jati e le hitane 2011 de kontuma ko goto uddama ministre wuliti wide ndo darande soni o jabanali leddi di ko handi kanga de mo ini jati woni ko nangate wakat jun okay gullirde mabbe bamako de jati uddama kajabe leedi mali kuliti wide jukkoje pawade gullirde de anambara milliarduji chapande nay e didi kalisi sefa ministre o holiti wide joni wata lewru feccere ko be jobani leedi ndi milliarduji sappo e joyi dum fu e tawede ministre leedi mali holiti wide so nibe golli e lesaria totondiral hakillaji anawawi dawrede hakune mabbe rand gold ka holiti wide leedi mali ndi handa kala gondi wajimbini gullirde de yoba
nenno do amen do min gadi ko min bay fufa horebe randugol dani ko bi kaabe do di kabaruji kaabe jaba wiide hen fay hunde dunke ande kebe kolli wiide anni yaaji di laamo o bamido won uddugol societe randugol an haani yettede sanne sabi debbe kolli wiide societe ngaji kewdi gonle leedi men di tabata ko sariyaji lobbi di laamo o bamata di fa hande kambe dunke ande bebe kolli wiide laamo o haana hulde fay laamo haana hulde fay hunde e di kutteji ko wayi wadde do uddugol societe ngaji ito jigaji le leedi men di di jobata lampuji kede ko etienne fakaba si jogo donc ande kebal wi se ko gajo goddo faccitango mohammed samaseku
lorsque les sociétés minières arrivent
so gollirde yigaji leedi ngari der leedi mali e den jopene ko hebi batte nafa siva golle mabbe o buri fuf beedari de den jottinta kebe leedi men di bangi goddo dum fay usuruji de kane yobude njafama sate jati be joidan talki kulitoji almusaddaji mabbe yoga ana kani totede kala ko deedo gollirde kasindini bangal huntande hore golle mabbe dawraman der leedi mali ndi den no kambe kani dandu dum leedi ndi bangal usuruji didindi handi yoni kube ngotta jogolal ngal be ngobini ko e mabbe bangal jubugol usuruji gila dubi kewdi bi mbawa fe hanka sin didindi dido sifaji sabi minen jogi kasindine minen jogi dum dunke en ande mbawambe golde de an hani kunchenen dum fu hore way so dum yata ciagal darude golde de do gollirde so ran gold so wonde
meme do ran gold moi je ne vois pas de problème
fabe idro non famoro mbay jodi kabaruji fu do be mbala men page facebook et twitter isi jo tamani menesir kumeni dan denago bibbe burkin holli wiide le bonanda gadaado inta gomdo wadda e kerol mali himbe jeegon keddi hen militaire en burkina taton e civil en taton holli wiide gadbe o bonanda bami kaaki kaborde dundogi nadde le leedi mali fa beydure den famu kedde den Omar Waygalo
o do bonanda wadi le joy yamde kanko ministre kumini don denago le leedi burkina faso ndi o wi ministere nga mabbe taton keddi kili hen kanye civil en taton joni woni cile didi yoro o do bonanda na wada nokko noddirteedo dinta gom faale jamma kanko colonel juel bi walo holliti wiide ministere mabbe goto majji kanye e mobile mabbe e kaborde mabbe mangal paden burkina faso na bama le o do nokku fa pabo wombe tombe anda ka fungombe ciagal dido bonandaaji ka yimbel hewbe kolliti wiidan wayi tedi jaddin kobbe ngoni ciagal mudun majjondu lamu Burkina Faso holli TV de be do yimbelbe natti leleedi malindi kanko ministre kuminido kabaru ndenaago leleedi Burkina Faso ndo holli TV de won nokku goto gondo leleedi malindi ton jaddin ko be njarta sodda ko yo do mali do cile kurde lugogol wadama leey wuddu leedi ndibe nodiri dun seno le majjondu wadi so pamino jaddin ko be ngori ton won kabordo du bonnaade ton le lewru fevrier jabbi non du armée malikane Burkina Faso ngadino lugogol le kerol meede hakkunde meede ene leedi Burkina ndi koni sababu mudum du fab jeyal honbe kani haybirde keri leedi ndi
joko ministre kuminide hakkunde risi e leedele godde yottade makko do kenyen fu o baddi e yerujo makko mo mali o o kananke leedi risi holli wiide leedi mum faabo to mali habude be sattimbe dina kanye tidallaaji gondi le sahangal di fa kebane dabare amadu hamma maygal landondir e makko kanko mikael bogdanov ke e ko haldu faccitango mohammed samaseku
nashu do strank aktualne
tutundral hakkilaaji hakkunde leedi didde an santi fasanne min koni sanne ko min fufu mi hakkile goto banga tidallaaji le fo leedi de e kedde adnarundu tidallaaji mi fuf min darani yo gotum buri fuf yettitala kabar bonderebe andon dun pabondiral amen ana fawi dosifaji kewdi ane majji kabar soldats en faba leedi risi fewde leedi malde njakay fe bangal jangile soldats en e kanya dun hokugol kaborde ganno mi ngotada fe ballaji amen di salla e bawana be do bonderebe leedi risi e leedi mali yu leedi bamtiide kande daranade koy mun en kande dun dawlde pabondiral do mi jogol
fed kuminide golleji hakkunde mali niger e hcr fuddi batumudun jadda bo beta ku odo bamako do yima gol mabbe faabe darta dati fa nyongitibe keba wartude no yafiri le leedi mendi be gondi e mu'intinde e mu'ininde no kuje chapantati e go'o den no kuje kande mu'inede jeditile ke jenay ana gondi e mu'inede yimbe mali nyongitibe leedi niger leedi mauritania e leedi burkina ana nja ujinaji temedere ujinaji chapantato ujinaji nayo kede ko aissatou kanté landondire ibrahim abado faccitango mohammedou sama
Aujourd'hui, nous avons environ 134 000 qui vivent.
Wakar Juno, Ujunaji Temedron, Ujunaji Chapantoto, Ujunaji Nao, Ngunindere, Murtani, Burkina et Niger. Le Niger, Anambara, Ujunaji Chapande Jagom, gouvernement de Mali, et Fed ACR, Tini Talkur Gulidan, Sifa Noa Munya Bangal, Landinal, Rifagul, Nyongiti Bebe, Kabataraf Ndena, Golfut Altafu, Kala et Nyongiti Be, Njelido Vifari, Sutta in the Jumun, Ali, in the Fed ACR, Hokate, Ujunaji Jidi, Edumbala Fed ACR, Minister Kumani de Pabundral, Unchani Hore, Nukuji, Nog. E jetti batta silmingol nyongitibe wartube gollabe diddi ngoni e kala nokku imade beedo gollobe yo winide inde kala nyongitido der ordinateur e martinde be kumpadun ko heewi e pabirta dun nyamduuji e sifa ballaji goddi dibi kasindini sube kebi njaatiglari woni ko ONGN e gollirde lamu woni be kabar mudun be e pella godde dawra no goto mabbe fu hebata ko hinno dum woni ko be gondi wakkati jondo
les activités de réinsertion et nous sommes aujourd'hui dans cette demain
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Endaro on kabaruji ngondi le region ngaji men ili lamu kajolo bete kenyen debbo goto mo walda e yonki tawama le undu baro duubi chapan e joy dum wadi fani jana le communiquer quoi e wi cedi be o barado farde makko faddede le bundu horngoji ana ngondi e waddede fa ande ko lati sababu mayde makko Kenyan to gawo to kaltidal ana wonduno wa ede do daranade kabaru ngure patijide yurube kidal e menaka kawri e gal kawtal fanda ko ummini be faabe darati dallaaji gondi kabaru ngure le saha leydi men dino kebinirde dabare jala to ko yata chapante ton hejabe bale civil en kanye gollirde puddi beta ko o batu fandarta ko han kani wadde fa cenam nukuje wada le gendi mabbe dingal kawrtal badde didi gollide darani ne cenam nukum mabbe de wadi fami tin sembe kabaruji men di societe itobe jigaje randugol yonter hokka fa yoba lampu wongodo dane mo ngoy dum yamirango ministre kuminido keballe di men di kanko bubu siso holli wiide pat yontere hipatawe be ndokay o kalisi donc ande kolli wiide andiyaaji ilam o bame e uddugol societe randugol an hani yettere sabi de be kolli wiide societe ngaji kewdi gonle leedi men tabata ko sariyaaji ilam o bamata di ministre kumini don denago bibbe burkina holli wiide le bonanda ngadaado inta gomdo wadda kerol mali himbe jeegon keddi hen militaire burkina taton e civil en taton o li wiide ngadbe o bonanda du bame kake kabod ndoggi nadde le leedi meden di fedde kumini be golleji kandi golleji hakkunde mali niger hcr fuddi batu njaddo bo mudon kenyan do bamako do imogol mabbe faabe darta dati fa nyongiti be keba wartude le leedi men dino yafiri do kadde di kabaruji hande en kedde hedaade no wowiri ni yewtere sukabe de ana yeso wassalam